نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم tiyangane kunso makamaka pa minda yathu yeshikondi ndipo lero tikhalatu kukambirana mwa zinthu zina zimeti ngatithandizile ifeyo kumanga ubale ndi Allah subhanahu wataala kulimbitsa ndi kuchulukitsa ubale wathu kuupanga ubale wathu ukhala wamphamvu ndi Allah subhanahu wataala ndiye chinthu china chimene chingatithandizile ndi swala ndipo swala itu ndi kii ya kujana swala tizindikire nayo ndi kii ya kujana chisilamu ndi njira yokhayo imene imamutsogolera munthu ku chikondi cha Allah subhanahu wa ta'ala komanso imamutsogolera ku janna. Kudzera mukutsatira machitidwe a Chisilamu munthu adzapeza chisangalalo cha Allah subhanahu wa ta'ala komanso adzapeza chipambano chosatha. Mu ntchito zokakamizidwa zonse mchisilamu swala ndi imene ili pamwamba kwambiri pa chikakamizo. So tindi haji, tindi somu kusala kudya mwezi wa Ramadhani, tindi kupereka zakati, malamulo amenewo ni malamulo akulu akulu Allah subhanahu wa ta'ala amene anatilamulira ife. Ndiye muzosezi pali gawo lalikulu kwambiri limene lilofunikira kwambiri limene lili pamwamba kwambiri ndipo limene loti ndi la swala. Mtume sallallahu alaihi wasallam adayankhula nena kuti swala ndi kii ya kujanna, aswalatu miftahul janna. Hadithi ina Mtume sallallahu alaihi wasallam adayankhula nena kuti swala ndi kuwala, kapena kuti kuwala kwa uzimu. So tikudziwa kuwala kumene timakuonaku kopanda kuwalaku munthu suti angayendi mundima kuli mdima kuli mdima ulibe to china iliyonse uyende ulowela kutiko nje ngati uli ndi kuwala yetu munthu umayenda bwinobwino ngati kwawala munthu umayenda bwinobwino ndi akutuza hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam akutuza nauti kuswali kumene timaswaliku ndi swa ndi kuwala ndi nuru ya munthu una aliyense nuru kusenza kuti kuwala kwa muzimu kumapasa chilimbikiso munthu kuti aziswali kumakhala zimbiko kumapasa chilimbikiso munthu kuti azichita ntchito zabwino fachani fachira ndi nuru yaku ali ndi kuwala kwa uzimu choncho ngati wina akufuna kuwalitsa moyo wake akuyenera kuwalitsa moyo wake kugwisa ntchito swala pakadali pano mayiko ochuluka kuzungulira dziko lonse lapansi akudzudzidwa akuzunzidwa ndi mavuto azachuma akumana ndi mavuto azachuma ndondomeko ndi mavuto azachuma komanso ndondomeko ndi mavuto azachumawa ndondomeko komanso njira zosiyana-siyana zikutsatiridwa ndi cholinga chobwezeretsa ndi kukweza chuma cha dziko so mukapeza kuti dziko lina lililonse lakangalika kusakasaka njira zimene angapitiritsire chuma chawo patsogolo kumene kumbali yokhuzana ndi dini tingapange bwanji ndetupeza kuti komabe buku lolemekezeka la Quran komanso mahadithi a Mtume sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ndi mtumiki wake zalumikizitsa madalitso amariziki ndi zofunikira pa umoyo kudzera muswala mu Quran Allah subhanahu wa ta'ala akutuza kuti wa'muru ahlaka bisala wastabir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu naruzuquk wal'aqibatu littaqwa lamulila banja lako kupemphera swala ndipo limbikira kutelo sitimakupemphani mariziki ife ndi amene timakupereka mariziki kwa inu olemezeka Abdullah ibn Salah radhiyallahu anhu wafotokoza nena kuti pamene akubanja la Mtume sallallahu alaihi wasallam ankati akakhuzidwa ndi mavuto asachuma Mtume sallallahu alaihi wasallam ankaolimbikitsa kutetsa mavuto awo kudzera muswala ndipo ankawerenga vesi yomwe tango ine nayi pempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti aliyosele mavuto ena onse ameti nawo komanso aipangise swala yathu kukhala chishango kukhala chida chozitetezera ku mavuto osiyana-siyana.